kulli sidoo isugu la qabna magaalada Roomi ee Herat wali nahni weerii markii meer haye dad oo gudiga joogto dukumada baarlamaanka oo koonfur galbeed uu noqono ee wali aha gudoomiyaha gudiga maaliyadda iyo qorsheynta oo baarlamaanka koonfur galbeed ee maadaama doorjer doorashadii dib aan diidi leeri wali akhbaarada ahna deeray in hadan muddo 3 bilood la galgaliyo in la daru la fado saas dartii in iswirdini inuu gudiga joogto dhowr hubnood oo markii meer haye madaxtooyada banni ee meela fadhiini musharaxiintii wali in weerahi lanka ku samax madaxweynaha markii meel ahayd kursiga ka fadhiyay ee lankanka dambowey lanka deeraabta lagu wadihay oo musharax muqtar roo lanka leeraw ee kulli la muwaadin ah oo markii meel ahayd hordhaan oo dimad kale aaminsanay dawladda afiisan fadhiidi oo haddana wali hayay markii meel ahayd markii in ka dambowey tilibad sugada sanadii wala jaran degnay passport diplomatic ee wali oo service uu leeyahay international uu leeyahay diplomatic ee markii meel ahayd farmaajo galantiisan ka gori iyo jeefshi ka jari la muwaadin ah oo dalkiga dhalada iyo gobolkiga dhalada roobay musharaxay intu roobi markii lanka ka dambayay meelo kooyahay meelo fadhiini helabaana badan oo ila sudumay ka dhawahayni lanki baawshi markii meelaha surumiin markii ciidan diyaarsano markii meel raadin diyaari meelo ku jeebay oo ciidamadii nabad sugu dhalay ama soo muglib baawsho UAU ku qoran oo Ethiopia dhalada markii meel raay meelo ku qobadeen fiiriyan lanka markii la qobaday jirdil oo gaaban galin jeesidi wala kale hadda magaalada ku dhigi kulli markii meel raaye isla aragani wala hadda aniyo ni aan galmo falaw laakiin tan siyaasadeed wali laah markii meel raaye kulli wadanku wadan maamul goboleed oo dhisno state ee ahaay state kasta sidii madaxweyn lahay wasiir lahay golofulinga baarlamaanka lahay sharci dastuur iyo heer hoosad oo markii meel raaye baarlamaanku suli badan ajiri hadii madaxweynaha dalka markii meel raaye waqtishii dhamaaday soo musharaxay hadda markii xaaladu oo kale hortiisa ku baan isku tabi meel wali roogaha masuuliyadda ka sareeyay haddii koonfur galbeed wali haye Hussein Maxamed Haweynaha ahna gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Abdul Qadir Sharif Yaquna lanka la raawahay kulli wali laha hadii musharaxiintii isu weeri oo dhamaantii oo markii meeraha Hiraabtu isu weeray meeli oo xaruntii madaxtooyada isu inka weeri laakiin musharax ee oo muwaadin ee daljiirogi markii isu weeri markii dad reer jeel kulbahi wali era koraamis ka eeday koray markii meeraha dhabaatadii dalkun ku dhidid oo markii meeraha sababtaas ka kooytu lanka hadanka sareey masuuliyadan ka sareeytu ogaal shilaantii wali suubi kor injerna inni markii meel raay raisul wasaabul isku yee kool butuu ku yii ya cadaayan kulli helabaana badan oo markii meel raay markaatiyan furu koro ana wali lana ah markii meel raay tan yadan ADA dan ku xugno ka koonfur galbeed aan ku xugno ka oo wali ku xugno ah markii meel raay baarlamaanka aan ku xugno masuuliyad muqtar hawo gobashidii sorto golay un dhomsan hadduu wada ogno wal ku shal gabad kor markii meel raay meel wali yartaa musharaxiin dhor oo yartaa markii meel raay musharaxaas hadii markii meel raay shalay duurka ku bahay markii meel raay hadan passport diplomatic lisi wadamada badan oo caalamka ee markii meeraha Israel iyo Dambiilo anti passport diplomatic ee shalay sidii haddana geek Dambiilo ma tartamo koro lankii ariga koowa ee ku weynay markii meeraha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullahi Maxamed Farmaajo laakiin wali waa adab geeri inuu leeytiir ay fiin ku masuuliyadiisa Farmaajo hadda bay dhawma kusoo noo meel maroog masuuliyadda ka sareeyta du koonfur galbeed geek xisaabti ay il warsadaa ila madaxweynu ku kooy wali haytay darad maalmo dhawayd markii dad musharaxiinta ay hejeediyay markii meel raay sodon bir ku badan ku samax madaxweynaha mahadka hor gudoomiyaha baarlamaanka markii hejeediyay gudoomiyaha Sunweeri Usmaan Sunweeri uno aanu gudbi joogtidii wali nareey ila madaxweynaha lagu doorado dalku markii meel raay waardeeyay dhamaadeen isku tay wala raaw majaran wali nareey in oo wala ku doorado ani meel roogey markii meel raay siin ogaado arri gudbi joogtida markii himnooshii badan markii meel raay ogolaadeen laakiin may meel ka jeedinay in 19 ka baluug markii meel raay doorashada dhiyaas wali ku dambo isku samayn hada kor laakiin ila emailin markii meel raay un ka sagn gudiga aglabeediisa hali laakiin tum isagaal ka dhatun hayti haato walba haato hum musharaxiinti hiraabta may su'aalahay atoosho dambigaas ay gaado kor ay lahaado kor horto muqtar shakhsi way shakhsi markii meel raay rasuul sallallahu alayhi wasallam uray lam ulaas kifu dhal gaade hadii lan shakhsi ulaas dankii dalku isgab oo afyee hoosta ee dii lidumi markii meel raay wal musagaado korna faalana maknaga la korno maana magihiini arradu intii hadii jadwalka ku dareeray qaabka dad socotuna aragahayno markii meel raaylan ku samaxmad weynaa tum 9 ka baluun wali batuus suub sudaw suub sudoy wal hadan markii meel raay la faashii weerar uun kana mala laakiin masuuliyadda dalku hadduu suun ka saray wali dhabaate la ku bilaaw markii meel raay goboshada lan ku wali ku dambo iska riisin wali nool ii wali dhamaday wal diiran dhatiyo markii meel raaylan ku kool butu ku nagada kor lanko an ka saray masuuliyadda dalku hadan markii meel raay ku samaxmad weynaa way sa sar kor 19 kuma wajiga hadal la tuujay inuu ka doorado korno markii meel raay iidam uu nin warsan baarlamaanka dalka aan masuuliyadi mal noogaan walsiin shal diri hataa mal neer isku deyn oo asaa mal suubin baarlamaanka dalka deganay roogay shacabku matalay oo markii meel raay waqtishii inad waqti hada dhamaadin aan hayn yana wal uu ku wargabno masno kala taladay masad uu ku wargabno majarta askaraan sheendidi gudii joogtay gudii doorashada suubi mar boola la ka dareen leey maalin dhaweyd markii in ka dambaynteeda doorashada ka daraayo oo 28 xil dhabaan aan wali buugdigi joogtood oo nana soo un update nagna helno markii meel hayb reefna oo shaqo gaadno laakiin gudoomiyaha baarlamaanka ee ku simaha meeha kan gala gudoomiy ku geenka ay baarlamaanka ee maxamed nuur kan la raaw xafiis yanga saane ee mudan gudoomiyey se ngaragaas markii meel hayb barnaamij ku bar golaan ka daraayo inta uu kooyti arno fadaani yaal suugin tiin nimoodan erey markii walaa uu ilka kiisinin ciidam Itoobiyaan in dalbade markii meel hayaal suugin wadad oo shaharin oo talin ku biyoon erey askar amaran iyo kooyti ilgii ilaahu ku bani kulli an leey mahayn shan illa baa tuxumna oo wali buugdig joogtad in badan ahayn oo helbaane wali kale rakornaan ee mise sheegane shacabkan ay sheegane reer koonfur galbeed melbourne sheegane shalay ee wali waa laakiin la raay gudoomiyaha baarlamaanka hore maxamed sheekh usmaan jawaari la fiiriyaa markii meel raay meel intii idin la koriiriyay lu ku dari sharif hasan lu ku dabajay maxamed mursalaad koronto ee bii walaal ku jiraa dilay kulli un magaalay niyato inni ha ku guuri madaxtooyadii markii meel raay meel isku deganay ee ku deganay hotel breifad ee markii albuurku sheeg deganay la sheegay heraabtan ka dambayt markii lan oo dalshiir roog maalan aday in la jeebay hadan meel lu ku wadada oo maan leen kula talanay helbaanada inta wal roog inta wal jaran liga dheedisina intii liin weeri markii meel raay wal qaabka san jarna wal hadda markii meel raay ha ku bilaaw shakhsiyad ha ku bilaaw qabiil ha ka dar markii meel raay helbaanada koonfur galbeed soomaalinimada ila islaamnimada lu ku deero wal raalka naga doogno un raalka ana male tan kal wari sheegay dadka shacabka ama ciidamada ama sabayruu roog ama qodoonka mas dagaalka qaabka suubiyay muqtar oo liisan magiik muqtar hoow la muwaadan ee shakhsi ee markii meel raay shalay passport diplomatic LCU walaa lana markii meel raay walaa qabiil isku qabo mas qabiil isku dhalada geek goonaha isku qabo mas oo hada geek waaran isku suubi karo mas dhabaata kal isku jeey sidoo karo xalad wala yoon histigiyen mentalu liisan baali liisan la raaw mental muqtar hoow arintiis iyo walaa dalkun koonfur galbeed ku dareen waliisan shiriid mentalu malaa qeyba ku wato ee dalka dadka degan ku madata qabiil degan ku madata laakiin lankaas liisan mas sharaxna muwaadan mas sharaxi muwaadinimada lankaas iska sharaxayna wali waa marka meel raay waa loo ogiyay dadka dhomba dhabaatada ka dhidin dhabaato marka meel raay nabar uu dhognay dhiyo nabar leeyse jiray ka dhimaa nabar marka meel raay dhabaanadii ugu sii jiray iyo ma ee islaana dhabaatada wali baagayoon afleysa meed ii wajilaysa meedii habadeysa meedii adeegsina ku codsadaan in isdajiyan wala dalka dhabaatadii siyaasiyiin ee lana uu dhog marka meel raay wal qayb isku lan ma geek wal oo marka meel raay raal uu ka naga korma hadii ku sumbal haweeney hadii marka meel raay wasiir ku sameeyay haddii marka tali oo marka meel raay ciidamada oo marka meel raay koonfur galbeedey shakhsiyaalka oo marka meel raay qaabkaas ee marka meel raay dadka masuuliyiintiisii abniyoos waan la unun ku wargabnay marka dhabaatadani abuurahay dhabaatada wali lanaa walbadan ku baarin deeku fiirsada adduunyada geek leey makeeg barley makeeg lambar ku wax maraas roogas wali lanaa ADA-dan ku xugna dhabaatada dalku ku yaalo masdar dad geek ku jirta wal baarlamaan han raalu un kaana ma wal shakhsiyan raalu un kaana ma wal qabiil han raalu un kaana ma taasna hal ogaaday xildhibaanada koonfur galbeed oo muwaadiniinta ee dalkun dhaladii oo ni doorasho aradun ku dhiid walka dooradan la fadaawna araw haytaan wajiga la timarka meel raay qaabka walka dooradan doorasho li weydiyo hayo wali aaminsanaa maslaha dalkun ni hadduu waqtiga haadirku hadduu aragaheen qaabka dalkooda doorasho ku dhiidoon ciidamada baynuul sheenay marka meel raay heraabta dhabarka dadku toogidaay shacabka dhamaayay dara dhamaayay un aragaan hadduu ku fiirsadaan kaalmaki hindi guddi amni baarlamaan jar walusani guddi ajantay oo markii idan gashaanu ku wargabna walillaah marka meel raay dalka dadaa isku leh dalka wal isdeey Soomaali jamhuuriyadda federaalka ka tirsanoon laakiin madaxweynaha haddii roogo oo jamhuuriyadda federaalka ah qaabka duusan dhaga muhaayo digli marfli iyo deegan wadaagsho ee koonfur galbeed isku hayaa qaab madaxweynaha ka hada musuun raal kanaga dan ka wada sheegay doognuma ah hadii doorasho dhidiyadii doorashay dhina ilaalankaas marka meel raay dawladda federaalka hoggaan yusaay dawladdu nala sheegay kornuma maan ka tirsanaado korno marka meel raay dawladdu federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya heldaban nimatele wasaaradii nimatele gudoomiyaha baarlamaanka dad markii meel raay wala godoomiyay markii meel raay meel la qaburay liin nimatele walilana caalamka naga qorn dalkaan unu le ee markii meel raay walun ku ogolaayeen ma ku dareereen gudoomiyaha baarlamaanka kusmax madaxweynaha wali sagoon aan ka sheegay in dareen sidee saaxibkay waan wallahi saaxibkay laakiin walilaha geek ee amaan wali koonfur galbeed ku dhii masuuliyadii leh indhi ma sharax adan weerta iritaan ku lubaha markii meel raay qaabka sawali dhagantay in iyada shirqooli oo dadka ciidamada ajaanib aan ka dalbati waan dhabaatadii ku kooyto markii raisul wasaabul aad ku atay markii meel raay intayada ogow shacabkan in sheega baarlamaankan in sheega Soomaali meel raay u toonay sheega salaam alaykum.